yande joni wittere min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jabone moɗon habaruji e fulfulde Sumana Amadou Diangantaw nani koye kibaruji ɗi. Himɓe tato goɗon waɗi hippitere sottirde essence to ennan dolbel deyi ko woni hen woni mayɗo fo waɗay. Nonni faaro jondu seni woni fedde leydi Niger hawjine filla ko darto cuɓaki kañandu konna hoore muɗum heɓe hokkitama golle mum subaka hande hen ɗum waɗi do ardagal ministre kawjinder redi leydi men Niger. Nonni faande yewtere men pinnol studio kalangu hande no ndaro do filla noyi laanaji piroji ɗi gala awƴoɓe ɗi amérique jooɗi ɗo enna ɗi enna wawi gollitirde e nder sahel on enna kañum on ko kalten dow muɗum. Kenyan fara yande sappo e ɗiɗi ɗum wonde yande sappo kay ɗum woni yande sappo jamma nde wonno ko himɓe hono ko watta tato goɗon gaari kippiteke hono sottirde essence wonde wuroytede dolbel du konna wonana har herrede e Burkina Faso hakkunde muɗum e leydi Niger ko watta hono kiloji jeetati ni enda noonni hakkunde muɗum e Mali du konna waɗan kiloji capantati ɗum fu do keerɗi enda ɗum waddi ko faari joni nokkurde enda ni neɗɗo fe goto maya e nder muɗum ka noon domo nokkurde enda ɓe barmini ɗum seeɗa ko ɓe barmini ɗum du konnan caggal muɗum wonno ko fawari joni du haalami wiyama ke kamɓe himɓe ɓe enda waɗɗu hippitere nde himɓe no laatiɓe garani ana jogui hono addaji wonko ɓe gardi ɗon enda yerno Boubacar Abdoulaye latiɗo ka woni nokkure nde kanje nokkure nde haaliri. Nonni fawari joni du konɗa no tawa du konɗa ni hono hooreɓe leydi Niger ƴami himɓe laatiɓe wonɓe e nder gure gonɗe dow keerol hakkude muɗum e Mali hewdoyde e tongo to en danta ɓe droit ɓe fawar joni ni ɓe egga seeɗa kala e dow keerol ngol ɓe gartira har ni leydi warde ɗum du kondan ni kam wonno gure tati ɗe mbiɗe ni kam wonno tawa goofu ginanda hono wuuro wiyetengo hono firaw e fa hande wuuretengo Bissau Mawreydo e fande Bissau Lafareydo no kuytatɗe kam woni ko wiya egga ton enda gam batte Allah e dow lawol ɗum du konna nartana filla reenugol nokkuje ɗen endan e dow majju ndu wadde ko fawar joni duɓe ne micci tan wiide nokkuje noon laatiɗe hono ñanden wolde gon waɗin ton fa sogey leydi Amérique nayyi e sogey leydi Niger nayyi maayi nayyi lewru octobre koƴƴaɓɓi ɗum endam. Hande nde wonno ko fedde seni kam wonno fedde leydi men Niger hawjinde filla ko darto hono sigila cuɓaki kamdu konna himɓe muɗum heɓe ndenne ne kayni ɓe joƴƴinama ɓe kollitama golle mabɓe hande nde enna ɗum waddu arangal ministre kawjiɗo filla ko darto fawar jondu konna no relleydi men Niger kañum e peccol lamu yimɓeteɗo Mohamed Bazoum ele majjuni o haaldi e mabɓe kamɓe wattaɓe heɓɓe o wiɓe ɓe andita kamɓe hooreɓe seni heɓɓe eɓe godi hoolare e amana hakkunde mabɓe e gomnati leydi Niger Nafi Wada kam woni goto e mabɓe jottino haalaji mabɓe yaade ɓiɓɓe leydi nani ko haalni bandimo Habibou Garba ko yehi fottoy e oɗo batu.
Les défis à relever, c'est de pouvoir.
Ko himɓe kani ɗuɗo woni wartirde hoolare caka tawaɓe nder fedde leydi mawni hawjine cuɓaki fuu gaɗeteki nder leydi meɗen. Himɓe sappo e tato goni nder fedde mawnete hannden sappo ɓen puɗɗan golle mumen tato ɓeeto du no hani ɗum durwa ko watta kamɓe du ɓe gari ɓe puɗɗi golle mabɓe ngam gollal mayre wooɗa. Nde fedde hawjine gaɗol karti wote o singama to fijirde na yebare gum fuu watte ɓe tittinkinoɓe golla ngam to jangere fuu waɗu nder siri cuɓaki giɗaki waɗeki. Nde kulle ɗe bi'um ɗe fuu gaɗama golle mayre wooɗa himɓe manan ardiɓe mayre du
san tantam ni tambour.
O wonno Nafi Wooda goto e hooreɓe seni on noon ni ndenne miɗen andino widdu parti ɗi gala e laamu ka en kayi hono wadda himɓe mumen tata on ɓe hanno waddanata hen. Nonni fawari jondu konɗa ni ele habaruji meɗen nino tawadu konɗan hara ko darto hono hokkugol habaruji filla ceede ko hokkete cuuɗi kokkol kabaruji e leydi Niger ballaga hitande warde hitande rawane warde joni ni ceeɗe ɗen keɓaka tafon ndenne ne ka duɓinaɗɗe sappo e jeegon warde duɓinaɗɗe sappo e jeɗɗi on enda ɗum wonno ko faaro joni hoorejo CSC kam woni fedde hawjinde filla kokkol habaruji e leydi Niger o wi kano woni laabin ɗon no koƴƴe ko watta ko tawe ɗum heɓama ɗum gasinama fa woɗi ɗum wonno ko Abdourahmane Ousmane haali.
Du dernier trimestre de 2016.
Farhantorde hitane dubina ɗiɗe sappo e jeego o sardarma heɓama toɓe tini wattugo ceede ɗen far lawol banque doyi gollawol gollidaka gaɗa mun min andini gomnati on dow aadiji koƴaɗi ɗi ko woni no waɗa ngam o faama naɗi dow fii on ɗon. Wakkati on ɗon gomnati on hooɗi aadi no wattan ceede ɗe hitaande 2017 heɗi 16 ɗi fallaawol bank. To ɗum kam min domi farbaatol lewru Oktoobru du no waɗa millionji herme e 58 ko haani watte delle ko handi koriiɗe ɗe ɗe hitaande 2017 ɗi kando ni min ngaɗirta golleji amin.
Ce qui permet donc de compléter pour 2017.
Awan Abdourahmane Ousmane horejo CSC wakati mo bandimi Mokhtar Hamadou landi mo do fille ko narto ciede mabbe den endam. CNDH kawono fede leydi Niger jingore na du konan tewtor yoltude e yitugol hakkeji bibbe adamaabe leydi enda kandu konna wadi andinore mudun yaade hokkobe habaruji dum wona e do fille jahangal yaade be ngada widagol e der leydi Terra nokkuto kasu wuro Terra to enda wi'ama goddo waddi hono faware jondu konan noddangal do fille ko darto biete do Hambali Awali lati no joga to enda e kasu on enda josudu makko wi indene ne kay wonko wada ton ko wada dum waddi ko kambe be enda be kali hama Hamidu Talibi Musa kan woni hono faawar jondu kono jottan haalaji CNDH en yaade bibbe wuro nani ko haalani rukiyata Abdourahmane do filaka.
Dans la nuit du vendredi 23 au samedi
chaka jamma mawne laso e tati warde asawe laso e nay lewru septembre har yamde didi jamma domobe garol kasu tera dido gom pelli jabe gan tondo garuwal gal e kolliri kasunke gon yeni no tefa duggude kasunke gon don tefa duggude odu kahe Hambali tawaka der no kura warde pellol gadangol goldu wadaka gan Hambali o hana kanko du fella denne ko deki ko hali dun hana gonga Hambali o kahe wobbe tawa der sudu hana kanko tan tawa der mayru wala du tefudo waram.
Il partage le même quartier avec 4 autres personnes.
Nani wontiri hono faawar joni sariyaaji leydi Tileberi kandu jonde sariyaaji ɗi enda fuɗɗama hande nde enda ɗum du konan dartanani sariyaaji koto 38 han tawe hitama ele wakkati on ɗon ndene ne kadi konnani ɗum waɗandu koto balɗe 15 e ɗum haala dow muɗum. Nani ko faawar joni Abdourahmane Gaye Koy kam wonno hono faawar joni horeje sariyaaji ɗi leydi Niamey haalani bandimi mbiteɗo Harouna Soumay ta e ndan Tileberi.
Dans la composition de la cour d'assises, les juges
der kite de no wodi tawabe do inde himbe leydi tambe du goni gite himbe golal mabbe woni durude ko watta kite tajaade fu to wadu geddi no de gadira du tawe no nanga hakkillo gam majjum wadi de be cubama sey be gatte be kunu ko be pudda golle mabbe kambe hikitu tobe ben kawrata jewa gacce kitantedo fu denko kite jomun tayi e lawol golni kite woronje e jetati fillamu wadete kite de dermu en ko watta himbe woygu e goddum tawa durwi didde gadol gacce mawde na ittol ki der kitorde leydi meden no haaja are e himbe nyenyube ko watta durugo laabi kite dindu no haani mojjine ko watta di jaadi deydey e gacce gonaade no gade den
pour l'adapter à la présente situation.
Gouverneur région mo maradi kanyon wadi batu jodda kale e jidal hakkunde mudo himbe haalobe nanane der region on enda der mabbe to kondan nde ni en jeewi no tawa to kondan ni fawarje ni horebe latibe du o hokkube no habar do fila ko darto hono batakeji na mbiye du laabi laamu jojjina do fila jawri goltir ko mawurdu na de 18 o enda gouverneur on ni o holli wiide ke hala ka enda ni o hokkabe habar on enda e be pamade kulle godde latibe ko hojja do mun ne won no yarto seme ketno nano Zakari Umaru gouverneur region Momaradi wakati Mohamed Mamma hoji hala makko.
Voyez, il y a un problème de terminologie.
Satarma no der fi jawdi di hitane dubina idi sappo e jetati ko woni no hale do filla dongu halaji non ifama naka ko himbe goni no kala jangal do dongu deni tewama fi non ko fama naka dongu gun no don hemo inde mu wonita do corona handen subana fottal gal min gadi maradi gal he modibbe godube andal do fi dongu wadi dudal pami gam wobbe bonni hakkiloji dudal himbe be famay gada hande mine himbe maradi kay min acci filla fodu do jawdi gollirteni di hitale dubina ide 18 min pamani
2018 est tourné.
Nonni faane gouverneur région mo zender on du kondan kenyal la sande ni wadi batu hono non nokku to hawri horeɓe sogey sogeji kañi e horeɓe dina e lamɓe fina taw e horeɓe bangeji e fawar jondu konda ni fedde sahiɓe ɓe to enda gender ɗum du konda wona e dow filla pirtugol koye himɓe e tindi kanɗi waɗede yahde e dow filla ko darto laabi ɓatakeji daroji filla jawdi goltiren duɓinanɗe sappo e jeetati on enda nder haalaji ɗi enda du konda no tawa kulle kewɗe woni koɓe koƴi dow muɗum gam batta ɓe andina himɓe fa woɗa. Isa Moussa, gouverneur région mo gender.
Il ne s'agit pas de prendre les biens
de Hana dongu attanani ronobe jabete hokke gomnati no himbe gonno karira don kai wala ba dalili ko watta himbe pamana dum wadi yewtereji no wadi ngai himbe fantine no fi on don wontiri ngam ko woni dow balbe amin no deramu min dena bibbe leydi he jawdi mu en min joddini do labi fu ko watta neddo fu gattudo biddam bongaku dow fi jabol mu ko hana no handiri jomun fiirte e gacce mun dum wadi min gadi pottal gam himbe kumpintine illa wobbe gattai biddam bongaku no halira
prevenir que guérir.
Mbiyeteɗo Mohamad Salisu entretien léger o e wona le parti mbiyeteɗo Lumana Africa nenne kanko du konɗa hannde nde hanno tawi o yaranoma yeeso carɗoɗo ena gallure ñemey gam batte Allah e fa o haalde kanko léger o nanga kana illu waranje lewru tubako ten octobre ƴaɓɓindu to enda maradi nenne wonko sakita o wartira wadda ɗo enda ñemey o joga ɗum du konɗa ni wonnana e dow filla ko darto hono faware joni du konɗa hono woɓɓe du konɗa no woni hono noon enda nanganaɓe hon ɗum ɗon wonɓe le actis kandu konɗa ni no tawa eno miijanoma hannde nde kay ndu yahano to saria ton kano wonɓe fuu ɓe induɗe ɓe enda fewi goto mabɓe yaraka to sariyaji ɗin nenne ne ka kanko léger o sere makko egginama yarama yesso ɓeeɗo du konɗan tato ɓe du konɗan ni ɓe actis ɓe du domama subaka warre jom fa wakkati min kaltande min mata e sala makko wonɓe ton domu ɓen yalmati o waddama to carɗowo o
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
en gari e fande yewtere min pinnoɗo studio kalangu ko kalɗe dow muɗum wonno hannde nde en mbi dow filla ko darto hono gomnati leydi Niger hokki lawol hono fawarjo lanaji piroji leydi amérique ɗi ƴama awƴo ƴama dorbajo noon ni pirnoji koye mun jaaha gartana koye muɗum ɗi enda wiyama ɗi kinnoɗi golla dow filla duru duggol e kullantawi ko wonno nder leyɗe meɗen sahel ɗe enda ɗum du konda ni wonno ko fande ministre Kalla Moutari kawjiɗo filla ko darto sogeji e ndenago leydi haali e nder radio biteɗo BBC ɗum o haali o holli o wiide konda ni eno tawa kono ɗin ɗon ni lanaji pironi gonto en agadez no jooɗi jonno wiya ɗi naata gollal ngal to koɗi naatan gollal ngal noyi wawi warrude noyi golle majji wawi warrude saabu dowɓe awiya ɗi goni e lanaji ɗi goni ɗi pella himɓe wonɓe leyi ndene ɗum ɗon jiɗɗen pamtino ɗen wonno ko fande tarnano Fouda Ahmed landake neɗɗo goto jooɗi to enda Bruxelles latiɗo kano jogui andal sanne sanne e dow majjum mbiyeteɗo fande ne gusmour mbiyeteɗo gumour ilgubita ndenne accuɗo ga hakkide kondam wonno ko haalnima to enda.
Moi, je pense que d'abord, c'est une décision qui devrait...
Min, e jiɗe am, hokkude drom, abiyoji kon ɗi lawol fellude bonɗo ɗum gomnati habbitake sanne nder majjum. Ko hanuno woni, gomnati tawi ko ƴeewa nafakka e bononda kay fellude bonɓe ɓe wawi waddani himɓe tawaɓe nder leydi Niger. Himɓe ji'i no ɗum waɗiri nder leyɗe go. Ko hani woni, gomnati yaare lawol gol yeeso depiteɓe, ngam ɓe ƴewtinogol ɓe dara, de igol wawi nafude himɓe nagol wawa. Ko waɗuno Afghanistan, Iraq, Yemen wulƴini himɓe sanne. Misali Pakistan, jaɓe pellaɗe ɗen bari ba himɓe ɓe gonda fufu e bomɓe ton ɓen. To mi wawa wi'i ko ɗum rafi ɗowtanade laabi dewtere laamu leydi, amma no ɗum waɗiri ni iɗum wawi waddani himɓe Niger saɗormaji kewɗi. Hana himɓe Niger tan iɗum wawi ba memi leyɗe Afrique fuu, ngam wala mo anda ko nder Sahara o duroɓe leyɗe kewɗe tawete nder makko. Abiyoji konu ɗi hana leydi Amérique tan wodi ɗi ɗo nder Niger, leydi France du no wodi ɗi hoore mum. Abiyoji konu ɗi du bawa ferudir moye woni bonɗo moye woni hana bonɗo, ndenne moɗi keɓi fuu ɗi pellan ɗum tanno. Ɗum du waɗi ko bi'umi iɗum hulƴini sanne. No waɗo ba abiyoji ɗi pellodira caka mumen, ngam de gonga no wodi warɓe hona bomɓe ɓe, no wodi duɓe bonner tan waddi ɗum en. De wi'ama gi'aɗo no yiilo fuu felle ɗum bonninanan himɓe sanne, gonga fuu du heɓata ko waɗe nder irni heɓandu.
Dow ɗum wona ko habaruji mum e fulfultiri hannde seyni wiyakkedde jaam are wadde ɗum balla gam ko noon ɗo habaruji ɗi e fulfulde e mi e hoore mi to. Assalamu aleykum, Allah hewtinɗen altinere mbalen to jaam waɗi.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum